Namalo
Hero
Kitojoka kusema nafsi unaitesa
La 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 Hey girl
Hey girl Wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I Wanimaliza Hey girl Wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I Wanimaliza Kama mapenzi ni kitu cha hiari Mbono na nitesa ma Na kila unachotaka kwangu miku kitimiza Kwa vile hii dunia ya poya semayo kufumilia na Mapenzi ni maridhiano ya wewe na mimi ma Bajua kwamba na kupenda Hiyo tabia haitojenda Mana na kuona wetama Nijui nini mana kupenda Mazoni nilijua we shuja Nilele penzi leli tasonga Sijamua kukwachia Nisikia na wetulia Oh I, hey 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 girl Hey girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I, wanimaliza Hey girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I, wanimaliza
Kila unachotaja mimi nikupe Naona kichwa kinauma Roho inanyuma Mami naona unanirudisha nyuma Na mini po, sababu na kupenda bado nipo Napoweza unacheka, unacheka, hivyo ndio unapenda Napo shino na nuna, unanuna bila kujali unanizidia
Hey girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I, wanimaliza Hey girl, wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I, wanimaliza
Hey girl, nakonda Hey girl, nakonda Wanimaliza Wanimaliza
Hey girl Wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I Wanimaliza Hey girl Wanifananisha na nani Wataka nikupe kila kitu changu Wanifananisha na nani Oh I Wanimaliza
Hey girl Nakonda Wanimaliza